A sera Irland kɔrɔnyanfan na tarataw la fɛ walasa ka sen don o san 25nan seli la min bɛ wele ko jumadon bɛnkan. Ameriki jamana y'a sen don nin bɛnkan nin na ka kuma ɲɔgɔnya la min laɲini ye ka san 10 caman kɛ ka ɲɛsi diinɛkuluw ka kɛlɛw ma minnu bɛ mɔgɔw faga jamana nin kɔnɔ. A bolonɔ bilala jumadon na san 1998 avril kalo la. Monsieur Biden n'o bɔra Irland, ale fana bɛna ta bɔ Irland jamana na a yɔrɔ dɔ la walasa ka jɛɲɔgɔnya kura don ani a somɔgɔw cɛ minnu ka jan a ka taama fɔlɔ la jamana nin na Amérique jamanatigiya la. Démocrate jamanatigi fana bɛna kuma Irland wasabulon la a ka tile 4 taama sen fɛ. A bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fana ni Irland kɔrɔnfɔnya politiki tɔnba duuru ɲɛmɔgɔ ye nga a tɛna kɛ i n'a fɔ kulu ye. White House y'o fɔ. A ka ɲiningali a ka fɔlɔfɔlɔ kow kan a bɔlen Washington, Joe Biden y'a jaabi ko
standing for peace, rejecting political violence must be one of those things.
Ka a lajɛ ko Irland bɛnkanw ni Windsor bɛnkanw ka sabati hɛrɛ sabatini o de ye k'o ba ye.
Major political parties come together in the wake of attempted murder of Detective Chief Inspector Caldwell.